I'm everything. Show the wings on this one.
Yapo natokea street, ila njaa haini gangi. Kivuta na vuta hewa siyo moshi wa bangi. Kwenye mapene sasa towa macho kama mangi. Yani flesh from church, so waganga wani change. Nosifia wanachana wakichana siwelewu. Hata nkiwageuza pombe afunka wanywa na silewu. Wambieni watoto wa mama, ni mjomba sichezewi. Sema tu ni underrated, ndo mana sifa sipewi. Nkiingia booth ujue ni bad meet evil. Kwenye show ndiyo master meet chief. Nadi mbani mosimane meet pistol face to face. Ndo usiseme ni shetani meet Christ. Hembu tell me what you see unapoyona hii sura. Kama mwoni paki basi cheki yo medula. It ain't for free mate. Ndaitaji mula hao vitro maji wenu. Ndo acheni waitaji chula. Moja tu peke hapa duniani. Sina kopi wala jawa yani one man army. Mtanzania mwenye ndui begani. Alafu molo town nimebeba kichwani. Tanga, Chaita, Singida, Bear City, Dom City, Dar es Salaam. Sibishani na watoto wanakuwa mina rap wako chekechea. Meka mziki kwenye map, nigga take care, take care. Kunikalia mikitako nsa kubembeleza. Imo ya kulia kwenye smartphone. Ujuzi kando leo na rap benefits. Na generate rap kana map ya genetics. Nafikisha hii sauti juu ya mdundo mrefu msumali. Ndo kisa cha mfupi kuwa yundo. Popote penye speaker nasikika maradufu. Hata nkilewa sifa huwa naikata na supu. Piga beat zote, dansa makiduku. Kama nkishindo chana ntatafsiri kalufufa sichojua. Mijogo la shamba bila eleni wala tatuu ni maplane ya manga. Natunga stanza we masai tunga shanga. Hapa zinadunda hata kwa nduma za kila mganga. Mtani kwetu wananita funga dimba. Mana nshalala na njaa mpaka nikaipa mimba. Moja tu peke hapa duniani. Sina kopi wala jawa yani one man army. Mtanzania mwenye ndui begani. Alafu molo town nimebeba kichwani. Chaga, haya, digo, mnyamwezi, msukuma, mnyakyusa, mzaramo. Nasoma sika tu tawatesa mpaka vuli. Nite papa misifa na iwatesa kama duli. Matozo na vibegi bila nauli. Mwite wakara wa pesa mana nataka kutosha huri na nikichana. Hawaponi mafala nisha wa mwaga chini mithili ya mwaroni sangala. Mimza lendo zewa maoni kinala. Na siyo ganja tu nafuta mpaka oni sigara. Okay, mziki na utolo wakana pini. Mademo squeezy dangerous. Kwa yokiwa mzinzi kwa makini. Kukataa mziki kwa na mimi. Nisa kufanya kazi ya kuimba mapambio msikitini. Na napopenda bifta sema mchizi wa noma. Kama ngono siyo mchizi basi mchizi wa ngoma. We mchizi wa dona, mchizi tapona. Hata moksi ni mchizi ila moni ndo mchizi wa loma. Moja tu peke hapa duniani. Sina kopi wala jawa yani one man army. Mtanzania mwenye ndui begani. Alafu moro town imebeba kichwani. Solo thing, where CD, shit bass, FM, J-Mo, professor. Moja tu peke hapa duniani. Sina kopi wala jawa yani one man army. Mtanzania mwenye ndui begani. Alafu moro town imebeba kichwani.